like your zim dog. Uyathanda nokukontrola ngelo xesha ndigqibele siphuza ndiqhwanyaze. Usufuna ukungena iteri iyazilengezelela akwazi nokundibambabamba kwincoko uphambili uyaxhoma ikeka awukwazi noyisikisisi iteri.